Unajua, sijaisikia msee anasema ti apendi do. Na kama kunaye, naweza taka kumuona yani. King Kaka, Kaka Empa. Ini ingine mzee. Ha!
Twende kazi. Me now hold on strong, na sit and leave this money thing. Day and night, me now keep on hustling.
Hey, me penda more than anything.
Nini penda nga do tangu tene. Kwanza venye, mother di push nika itua kene. Ocha seme, mwili busy na former skele. Na ujanja tele, vile nita save kwa bank ya mkebe. Bila kelele, banki na mapenis kwa sangi eni. Ndiyo ma weekendi, nita spendi. Ni mshoto sipendi, punguze deni. Bad sign,
I keep telling ya.
Niko high, cap, heady, doki dogo kwa stage. Aye. Rabbit Missy Andy, nazo ngoma zangu. Zile deadly, toka na USA. Uliza double HP number one, bado kize. Haters oni pendi ma, damn wana chize. Watanipa candy.
Twende kazi. Me now hold on strong, na sit and leave this money thing. Day and night, me now keep on hustling. Real boss, me now chase six-figure thing.
Bigger dreams, na visions from the higher
league.
Hey,
niko na namba ya Dela Ru, wakiongeza thao juu. Napigiwa tena tu, na matela juu. Rabbit ako juu, minaweza mdu. Excuse me, achu, siku juwi adu. Nisha owa I do, basi ya Rios Vamus. Bado mama need a house, baby need some shoes. Ebu try kushika thao, I swear nda kushoot.
Every day I'm hustling.
Kama Ricky, kama 50,
nikulie my talent.
Kama Biggie, saizo drink ni siro. Kuochi na TikTok, phone na Didi. Nimekamata shiko, mevama tipto na siringi.
Twende kazi. Me now hold on strong, na sit and leave this money thing. Day and night, me now keep on hustling. Real boss, me now chase six-figure thing.
Bigger dreams, na visions from the higher league.
Sure.
Hey, me penda more than anything.
Nataka do bado, do haitoshi, dem call bado, amesikia na noti, pia miwanga mnoti. Ashatoa koti, utamwa hustle bado ni, utamwa plaka bado ni. But kwanza mami, wezi handle me, nimepigiwa nani, kuna mpango ya mani. Hey, enough manze, hey talk manze, let you do.
Fanya hivye, wacha ni wapige story ya do, but die, wacha ni cut off your door manze.
This real thing, you know.
Tenishi manze, zero, you I'm know. Out.
Starter, you know. Real big man, mina hustle. He ganji, nita waiso. Real big man, me na hustle. Na this money, nita waiso.